uNebukadnezari inkosi kubo bonke abantu izizwe nezilimi ezakhe emhlabeni wonke ukuthula makwande kimi. Kube kuhle kimi ukuba nginazise ngezibonakaliso nezimangaliso uNkulunkulu ophezu konke azenzileyo kimi. Maye zinkulu kangakanani izibonakaliso zakhe, maye zinamandla izimangaliso zakhe. Umbuso wakhe ngumbuso ongunaphakade, nokubusa kwakhe kungokwezizukulwane ngezizukulwane. Mina Nebukadnezari ngangihleli ngokuthula ngitamasa esigodlweni sami, ngase ngifikelwa yiphupho langethusa. Imicabango embhedeni wami nemibono emqondweni wami yangisabisa. Ngakho-ke ngakhipha isimemezelo sokuba balethwe phambi kwami bonke abahlakaniphileyo baseBhabheli ukuze bangazise incazelo yephupho. Kwase kufika izanusi, abathwebulayo, amakhaledi nabahlola imihlola, ngabatshela iphupho kodwa bahluleka ukungichazela lona. Kepha kwathi ekugcineni kweza kimi uDanieli ogama lakhe nguBhelitheshazari, okuyigama elifana nelikaNkulunkulu wami, okukuye umoya weNkulunkulu wabangcwele. Ngamtshela iphupho lami ngathi, Bhelitheshazari, wena nduna yezanusi, ngokuba ngiyazi ukuthi umoya weNkulunkulu wabangcwele ukuwe nokuthi awukhathazwa mfihlakalo, ngitshele imbono yephupho lami engilibonileyo nencazelo yayo. Yayinje imbono emqondweni wami engiyibona ngisembhedeni wami. Ngibona bheka, kwakuma isihlahla phakathi nomhlaba, siphakeme kakhulu impela. Isihlahla sakhula saqina, ubude baso babufinyelela ezulwini, sibonakala emhlabeni wonke jikelele. Amaqabunga aso ayemahle, nezithelo zaso zaziningi. Kukhona kuso ukudla kwabo bonke, izilwane zasendle zazinomthunzi phansi kwazo. Izinyoni zezulu zihlala emagatsheni azo, nabantu bonke babodliwa yiso. Ngabona embonweni esemqondweni wami ngisembhedeni wami bheka, nangomlindi ongcwele ehla evela ezulwini. Wamemeza kakhulu esho kanje ethi, gawula isihlahla, usinquma abagatsha aso, uvuthulule amaqabunga aso, uhlakaze izithelo zaso. Izilwane mazisuke phansi kwaso, nezinyoni emagatsheni aso. Nokho ushiye isiqu sezimpande zaso emhlabathini, sinesibopho sensimbi nesethusi otshanini basendle, simanziswe ngamazolo ezulu, isabelo saso sinesezilwane otshanini bomhlaba. Inhliziyo yakhe iyaguqulwa ingabi ngeyomuntu, aphiwe inhliziyo yesilwane, kudlule izikhathi eziyisikhombisa phezu kwakhe. Unqunyiwe ngesimemezelo sabalindi nangesiyalezo sezwi labangcwele ukuba abaphilayo bazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu, ayinike amthandayo, abeke phezu kwayo ozithobayo kubantu. Leli phupho ngalibona mina Nebukadnezari, wena Bhelitheshazari, yisho incazelo yayo, ngokuba bonke abahlakaniphileyo bombuso wami abakwazanga kungitshela incazelo. Kepha wena ungakwenza lokho ngokuba umoya weNkulunkulu abangcwele ukuwo. Khona lapho uDanieli ogama lakhe nguBhelitheshazari, Bhelitheshazari, yes, wamangala isikhashana imicabango yakhe yamesabisa. Inkosi yathi, Bhelitheshazari, iphupho nencazelo mangakwesabisi. UBhelitheshazari waphendula wathi, Nkosi, iphupho malibe ngelabamzondayo, nencazelo yalo ibe ngeyezitha zakho. Isihlahla osibonileyo sakhula saqina, ubude baso bufinyelela ezulwini, nokubonakala kwaso waze kwaba sekugcineni komhlaba. Omaqabunga aso ayemahle nezithelo zaso ziningi. Ukhona kuso ukudla kwabo bonke. Izilwane zasendle zihlala phansi kwaso. Nezinyoni zezulu emagatsheni aso. Nguwe Nkosi okhulile waqina. Ngokuba ubukhulu bakho bukhulile, bufunyelele ezulwini, nokubusa kwakho kuze kube sekugcineni komhlaba. Njengalokho inkosi yabona umlindi ongcwele ehla evela ezulwini ethi, "Gawula isihlahla usibhubhise, kodwa ushiye isiqu sezimpande zaso emhlabathini. Sinesibopho sensimbi nesethuku sotshanini basendle. Sibanjiswe ngamazolo ezulu, isabelo saso sinesezilwane zasendle, kuze kudlule izikhathi eziyisikhombisa phezu kwaso." Nansi ke incazelo Nkosi. Isimemezelo sophezu konke esehlele inkosi yami. Inkosi sokuthi yaxoshwa kubantu, ihlale nezilwane zasendle, idliswe utshani njengezinkabi. Umanziswe ngamazolo ezulu, kudlule izikhathi eziyisikhombisa phezu kwakho. Uze wazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu, ayinike amthandayo. Njengalokho bayaleza ukuba kushiye isiqu sezimpande zesihlahla, umbuso wakho uyaqina kuwe. Lapho usufundile ukuthi izulu liyabusa. Ngalokho Nkosi masamkelele kuwe isiluleko sami. Ushiye izono zakho ngokwenza okulungileyo, uhlukane nobubi bakho ngokuba nomusa kwabampofu. Mhlawumbe impumelelo yakho ingaqhubekela phambili. Konke lokho kwamehlela uNebukadinezari inkosi. Ngasekupheleni kwezinyanga eziyishumi nambili, wayehamba endlini yamakhosi eBhabheli. Inkosi yathi, "Angithi leli iBhabheli elikhulu engilakhileyo ukuba libe yindlu yobukhosi ngezikhwepha zamandla ami libe ludumo lobukhosi bami na?" Wathi nje izwi lisesemoyeni wenkosi, lisemlonyeni wenkosi, kwase kwehla ezulwini izwi lithi, "Wenkosi Nebukadinezari, kukhulunyiwe kuwe kwathiwa, umbuso usukile kuwe, uyaxoshwa kubantu, uhlale nezilwane zasendle, udlise utshani njengezinkabi, kudlule phezu kwakho izikhathi eziyisikhombisa. Uze wazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu, ayinike amthandayo." Ngaso leso sikhathi lokho kwagcwaliseka phezu kukaNebukadinezari. Waxoshwa kubantu, wadlisa utshani njengezinkabi, umzimba wakhe wamanziswa ngamazolo ezulu. Zaze zakhula izinwele zakhe njengezimpaphe zezinkonzi, izinzipho zakhe njengamazipho ezinyoni. Ngasekugcineni kwezinsuku mina Nebukadinezari ngaphakamisela amehlo ami ezulwini, nomqondo wami wabuyela kimi. Ngambonga ophezu konke, ngamdumisa, ngamtusa yeni ohlezi phakade. Ngokuba ukubusa kwakhe kungukubusa okuphakade, nombuso wakhe ungowezizukulwane ngezizukulwane. Bonke abakhileyo emhlabeni bashawa yinto engelutho. Wenza ngokuthanda kwakhe empini yasezulwini, naphakathi kwabakhileyo emhlabeni akekho ongavimbela isandla sakhe, noma athi kuye, "Wenzani na?" Ngaso leso sikhathi wabuyela kimi umqondo wami, nobukhosi bami, nobuhle bami babuyela kimi. Kwaba ludumo lombuso wami, abomkhandlu wami nezinduna zami bangifuna. Ngase ngibekwa embusweni wami, kwenezelwa ubukhulu obudluleleyo kimi. Manje-ke mina Nebukadinezari ngiyatusa, ngiyaphakamisa, ngidumisa inkosi yezulu, ngokuba yonke imisebenzi yayo iyiqiniso, nezindlela zayo zingubulungiswa. inamandla okuthobisa abahamba ngokuzindla. Lawa ngamazwi kaNkulunkulu.
Ngicela singayivalile le ndaba kaDaniel, masiphethe amaBhayibheli ethu noma amafoni la sibuka khona, siyivule ukuze sihambisane inde yona. Kodwa-ke ngokusiza iNkosi sizozama nje ukuyenza kafushane, siyiqonde size ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini kithi. Daniel chapter 4, ila esikhona. Thank you, Temba, for reading. Angazi-ke isikhathi ukuthi simo kanjani, kodwa kuthiwe angashayi u-1. So ngizozama-ke nami nje okushiwo ukuthi u-1 engashayi. Angiqale ngokuthi-ke lokho ebengike kakusho ngaphambilini ukusithula. Angiqale ngokunivulela elinye iwindo nje nempilo yami okwake kwangehlela. Kwakwathi ngonyaka ka-2012 ngisafika lapha eThekwini, uthi-ke omunye udadewethu ubalula esinye sezici enginaso, uthi kimi, wena yazi nje. Ngithi mina athi ehe. Ngithi kahle wena. Ngiyizwe lento ayishoyo ukuthi yazi ihlabe yephukela yahlala enhlizweni. Kodwa-ke ngingafuni ukuyilandelisisa ngoba manje yayinzinyana ukuyihlafuna nokuyejisa. Kuhambe isikhathi kuphele u-4 years, ngangingakakholwa lapho. 4 years later, 2016, sengiyakholwa, sengamukela ivangeli. Athi komunye udadewethu esisebenza naye aphindaphinde into efanayo, athi yazi wena unje. Ewu, ngithi mina kanti le nto yini? Ngithule ngibuze ukuthi ngempela naye athi ngithi mina ngiyamukele. Ngase ngiyakholwa phela, manje sengiphushwa nawo moya ukuthi ngiyamukele le nto, kodwa manje kunzima kulikhuna, ngifuni ukuyamukela kahle kahle. Hayi, ngiphinde ngithi ukuyicindezela ngiyizile. Kuze kube unyaka ka-2002 sengishadile-ke lapho. So 10 years later from i-incident yokuqala, kumanxa ngibona ukuthi laba bantu babekhuluma ngani. Babekhuluma ngani na? Pride. Babethi ngumuntu oziqhenyayo, umuntu ozidlayo, nomuntu ozazisayo. It took me 10 years ukuthi ngiyi-understand le nto ababekhuluma ngayo. Kungani-ke ngithatha u-10 years? Uthi-ke obhalayo obhala kahle, uthi i-pride noma ukuziqhenya isona sodwa isifo esikwazi ukuphatha umuntu ukuthi angaziboni yena kodwa sibone kwabanye. I-pride yenza ukuthi singaziboni kodwa sibe namehlo amade okubona i-pride kwabanye abantu. In fact, sizimayibona siyenyanye and sinyanyiswa ukuthi i-pride yabanye abantu ishayisana ne-pride yethu. Ukuziqhenya. Uma sikhuluma ngokuziqhenya, leli gama lichaza ngesiZulu ukuziqhenya noma ukuzidla noma ukuzigqaja. Singakuphambanisi-ke kodwa khona ukuzigqaja okuhle. Uyabona, mina ngiyazigqaja ukuthi ngiwumZulu. Anzenyezi uma ngifika insizwa ihleli phansi ivume ingoma, ngifike ngivume ingoma mhlawumbe ingoma. Kuyisipho engasibonga uNkulunkulu ukuthi ngingumZulu, anzenyezi. Khona nawe ukuthi uyibone ukuthi hhayi, ngiyashaya mani ibhobo. Uzigqaje ngokuthi kuhle lokho, ayikho into embi ngalokho. Noma uzibone ukuthi hhayi, ngiyahlabelela, umnandi ukuhlabelela, ngiyakuthola. Kuhle lokho, akusiyi-pride. Indaba yona kala-ke okuyinye yendlela esibona ngazo ukuthi sine-pride. Uma kusuziqhathanisa nabanye abantu ngenxa yalezo zinto, uyabona mase ngiyibona ukuthi hhayi, bayacula oThemba noSimbi, akuthi ngoba bakangiswa, sekuyi-pride-ke leyo. Noma uthi hhawu, ingane kamasibanibani yenza kahle, kodwa hhawu ukuthi abakayiboni, akayiboni ingane kabhuti, abakamboni usibanibani, ushango unyanyavu lemoya, angakathengi imoto nje ungangitsheli, sekuyi-pride, sesiyayiqhathanisa. Now le nto uma sinokuzidla nokuyigqaja okubi okuyi-pride, ihambe ibe nomthelela ebudlelwaneni esiba nabo nabantu, in relationships. Ngoba manje njalo isenzo siyibone siphakeme, abanye abantu sibabukele phansi. Yenza futhi singakwazi nokulalela abantu uma besixoxela noma besivulela isifuba nezinto ababhekane nazo. Ngoba manje silalela ngendlela yokuthi hawu kanti ngcono. Bese ke le nto ihambe kuhambe ngokusihamba kwesikhathi. Siyigcine sesiwumuntu sesingodla yedwa. Ngoba manje abantu abasafuna ukusondela kithi ngoba bayazi ukuthi uma besondela hlezi bebukeleka phansi. Pride. Ay affecting kuphela ama relationships esinawo nabantu. Kodwa ukuziqhenya affecta ne relationship esinawo noNkulunkulu. Umsukandaba ke wesitori esifunde Daniel chapter 4 lo. Not even with Daniel chapter 4 kodwa indaba yonke ka Daniel. Uma ngabe benesinesikhathi besifunda, umsuka wendaba ukuthi abantu bakaNkulunkulu Israel abahle ngegqilene eGibhithe wabasezweni lesethembiso. Bathe sebefike ezweni lesethembiso bayibekela inkosi yabo abayithandayo. Abangafuni ukulalela abaprofeti nezwi likaNkulunkulu base beyiphakamisa. Wasethi kuNkulunkulu ngizakufundisa isifundo. Ngizosebenzisa omunye oyiphakamisa njengani ngaphezu kwenu uNebuchadnezzar. Mawufundise Chronicles esesibili chapter 36 ilayisho khona uNkulunkulu ukuthi ngothumela inkosi eyoza kini nahlule bese inthatha iyonenza igcile ezweni laseBabiloni ukuze nifunde ukuthi nginguNkulunkulu ongaphezu kwembuso yonke yomhlaba. Now uma sifika la kuDaniel chapter 4 ila sithola khona ke lesisifundo esimayelana nokusithoba ukuzehlisa. Oh, the opposite of pride. Isona sifunde uNkulunkulu afisa ukuthi sisifunde njengoba kade sizuthemba sifundela uDaniel chapter 4. Nami lona themba lami ekseni sisabuka incwadi ukuthi uNkulunkulu uzosiza asiphe amehlo, asiphe inhliziyo nokuvuma ukuthi siyibone ukuthi kwesinye isikhathi singabantu abaphakeme nokuthi ukuphakama uNkulunkulu akazwani nakho. Uze sokwazi ukusehlisa. Hamba nami ke sikulapha kuDaniel chapter 4. UDaniel chapter 4 reads as incwadi ebhalwe inkosi uNebuchadnezzar. Uthi ma ebhalwe, yabona lapha uverse 1, ibhalwe uNebuchadnezzar, uyibhalela bani na? Uyibhalela abantu bomhlaba wonke. Ngamanye amazwi, nami nawe sibaliwe ukuba sizwe indaba kaNebuchadnezzar. Indlela kuNebuchadnezzar isithombe esidwebelwe sona ngayo ukuthi uchapter 1 bambeka njengenkosi enamandla nephakeme ngoba wahamba wayohlasela u-Israyeli eJerusalema wabanqoba. Kodwa akagcinanga ngokubanqoba wabathatha wayobenza igqile ezweni lakhe. Akagcinanga lapho futhi uzubona ukuthi yadelela uNebuchadnezzar wadestroya wabhidliza ithempeli indlu kaNkulunkulu ukukhombisa ukuthi lo Nkulunkulu wena nithi niyamkhonza. Ngikhonza uNkulunkulu abangaphezulu. Kodwa ke manje useyabhala into ehlukile uNebuchadnezzar chapter 4. Ehlukile kunale besitshelwa ngayo chapters 1 2 3 ngoNebuchadnezzar. Uthi ke manje ngibhala nansi indaba, isizathu sendaba verse 2. Uthi kube kuhle kimi ukwazisa izibonakaliso nezimangaliso zikaNkulunkulu ophezulu konke. Ezehlekile kimi. Uthe sasho njalo sacabanga ibonakaliso uNkulunkulu bese kuvuka indumiso verse 3. Uthi ye kubuninge bezibonakaliso zakhe namandla ezibonakaliso zakhe. Umbuso wakhe ungumbuso phakade nokubusa kwakhe kungokwezizukulwane. Mangabe kade uyifunda indaba kaNebuchadnezzar uqala chapter 4 kunzima ukuthi mawuyizwa uthi mawusayifunda uyibuza ukuthi ingabe kulesi sikhathi useqinisile yena uNebuchadnezzar. Ngoba kuchapter 2 emva kokuthi uDaniel interpretele iphupho lakhe uke kasho futhi ukuthi uNkulunkulu uthi kuDaniel chapter 2 verse 47 ngempela uNkulunkulu wakho uNkulunkulu woNkulunkulu. Kusidwebe isithombe ukuthi oh kusho ukuthi uNebuchadnezzar wayekholwa uNkulunkulu noma wayelizwe ivangeli. Na chapter 3 yaphinda into efanayo. Indaba esijwayele abangani baDaniel befaka esithandweni somlilo bethu uNkulunkulu esebahlengile bese thi uNebuchadnezzar makabonge uNkulunkulu oShadrach noMeshach noAbednego Usho chapter 3 verse 28 and 29. Uthi akekho verse 29. Ngokuba akakho omunye uNkulunkulu ongophula ngalendlela noma akakho uNkulunkulu osindisa ngendlela kaNkulunkulu kwaAbednego noShadrach noAbednego. And so masifunda masiqala uchapter 4 kwenza ukuthi sizibuze ukuthi lezi zinto azisho ngaphambili yingabe usasho zona yini namanje. Kodwa masiqhubeka sibona kuverse 37 egcineni siphuthume sibambe egcineni sizoyihlanganisa. Uverse 37 uyasikhombisa ukuthi isiphetho sendaba wathi kuNebuchadnezzar, kalokhu mina Nebuchadnezzar ngiyatusa ngiyaphakamisa ngidumisa inkosi yezulu ngokuba yonke imisebenzi yayo iyiqiniso nezindlela zayo zingukwahlulela abahamba ngokuzidla noma ngokuziphakamisa noma ngepride. Inkosi inamandla ukubathobisa. So masiqala sifunda le ndaba siyathola ukuthi khona ushintsho olwenzekile kuNebuchadnezzar. Akwazi ukuthi inkosi enamandla ngalendlela nesithanda ngalendlela nesiphakamisa ngalendlela ingabhala incwadi ecula izibongo zenye inkosi. We would expect ukuthi uNebuchadnezzar uzobhala izibongo ezitusa imisebenzi yakhe. But khona into eyenzekile. Ngoba uma efunda, yabona uma efunda le ndaba uverse 1 2 la qala uverse 1 2 3. It's like mangathu ngena Facebook noma uTweet ufica imali emebhala ukuthi ifuture le country sezandleni zeDA. That is suspicious. Akwazi imali emo. No Nebuchadnezzar akwazi ukuthi uNebuchadnezzar engavuma umbuso kaNkulunkulu. Kwenzakale. Masiqhubeka ke nendaba. Khona into esiyibonayo enobungozi, the danger. Ukuthi kuverse 5 into eyenzakele, indaba inephupho. Inombono. Akusilo nje iphupho. Kodwa uma ubheka uverse 5 uthi iphupho elethusayo. Inkosi yalithola isalele, yathi semcabangeni wayo yabona imbono uthi ikhanda lami yangesabisa lento engangibona. In fact uma uya ku 19 la biza khona uDaniel, uBelteshazzar kwaligama kaDaniel ababemiza ngale eBabylon. Uthi naye uDaniel uma efika verse 19 ezo interpret umbono wenkosi, naye ufikelwa ukwesaba. Uthi uDaniel wamangala esikhashana imicabango yakhe yamesabisa. Uthunkulu uDaniel mayithola umbono othi iphupho lingani wethuka wakwathula isikhathi. Now inkosi ayiqali lento ukuthi iyenze ukuthi kube nephupho bese ifuna izincazelo. Yenzekile lento kuchapter 2 wasebiza zonke izanusi nababoni bembono ezweni lakhe ebukhosini bakhe akangabibikho kwazi ukuinterpret. Kwaze kwagcina kwabiza uDaniel kwabonakala ukuthi uDaniel uyakwazi ukuinterpret. And uNebuchadnezzar seminterpretele iphupho lakhe kuchapter 2 washo lento kade ngisho ukuthi akekho uNkulunkulu ofana noNkulunkulu wakho. So you think mawufunda la ukuthi the first thing uNebuchadnezzar mayivuka ekuseni azoyenza ukuthi abize uDaniel ezothi Daniel sekunjalo futhi awungiphinde. But esikhundleni wenzani uverse 6 uphinda futhi ubuyela kubahloli bakhe abasebukhosini bakhe uthi ngalokho ngakhipha isimemo sobakulethwe bonke abahlakaniphileyo basebhabheni phambi kwami ukuze bangazisi incazelo yephupho. Kungani uma ngabe ubeqinisile lento ayishoyo kuverse 9 ukuthi umoya woNkulunkulu abangcwele ukuwe Belteshazzar ukuthi ayikho imfihlo ekhatha? Kungani uma ngabe beyazi lento eqinisile engavukanga waqala ngokubiza uDaniel? Kodwa ubiza uDaniel ngoba laba bakhe sebehlulekile. Kungenzeka nokuba mhlawumbe inkosi uNebuchadnezzar noma ayebona izimpawu uNkulunkulu amkhombisa zona kodwa wayengafuni ukukhulula inhliziyo yakhe ukuthi akholwe ngokuphelele. Wayesenokuthembela kwizinyanya nababhuli nabembono basezweni lakhe. Ngoba ukube wayethemba lokhu uNkulunkulu amambulele khona wayezovuka eDaniel. Bathumbuza ukuthi kungani ke aze akhulume lokho. In fact chapter 2 no chapter uze aphoqa bonke abantu ezweni sakhe ukuthi mabadumise uNkulunkulu. Kungani akwenze lokho uma ngabe yena akamkholwa ngempela uNkulunkulu? singaze siphuthume ke bese siyamhlulela uNebuchadnezzar akusiyo neze into engajwayelekile nathi uqobo siyayenza especially thina esikholwayo ukuthi sikhuluma okunye ngomlomo bese senza okunye ukuthi sisho okunye ngesonto bese siphila okunye evikini lokho ke lokho kwenziwa uIsrayeli kungakho uIsrayeli eseBabiloni yingoba bathi bemazi uNkulunkulu ngengqondo yokuthi uNkulunkulu Jehova usebawodwa wabahlengezweni lokugcina wabasezweni lesethembiso bathi basefika ezweni lesethembiso basaba amakhosi ngaphezulu kokuba besaba unguye onguye babazi okunye kodwa babephila okunye waseyabathobisa uNkulunkulu ngiyazibuza ke nami ukuthi kukangaki nathi namhlanje kusele ukuthi sisho izinto ngomlomo wethu kodwa siyiphikise nenkambo yethu noNebuchadnezzar naye wayenjalo wayengakabuwamukeli ubuNkulunkulu kwizambulo uNkulunkulu ayemnike zona wayesabona izambulo nje kodwa engakaboni uNkulunkulu wezambulo and kuyingozi bazalwane kuyingozi ukungalandeleli izibonakaliso zikaNkulunkulu sigcine sibonakalisweni akekho umuntu othi mayibona ibhodi elithe eThekwini efuna ukubhukuda eThekwini bese ema ebhodini athi ngoba libhale ukuthi eThekwini ibhodi likhomba ukuthi nansi indlela yeThekwini izimangaliso nezibonakaliso uNkulunkulu zikhomba ukuthi ngimuNkulunkulu hayi ukuthi uNebuchadnezzar bese bambelela kwizibonakaliso nama signs and wonders kuyingozi ungalandeleli isibonakalo uNkulunkulu asinika zona. In fact mangaqala umphimbo wakho njoba kubanda nje uzongathi uyahwayeka. Isale uzoyilandelela ufike ekhaya uphuza amanzi ashisayo, uqube oxubayo ugaligi nojinja ngoba ufuna ukuthi ugule. Uma ngabe siyakwazi ukulandelela ama signs asikhombisayo noma threatnisha ukuphila kwethu emzimbeni, kangakanani kumele silandelele ama signs a threatnisha ukuphila kwethu kwaphakathi. Uzokwenza njani uNebuchadnezzar? Ingabe uzolandelela na noma uzoqhubeka nje abe la lithini ke leli phupho asizwe lona ukuthi limayelana nani leli phupho uverse 10 uyasitshela ukuthi iphupho limayelana nehlahla noma umuthi owamila phakathi nomhlaba verse 11 isitshela lo muthi wakhula waqina ubude bawo baze bafinyelele ezulwini wena wabona ithawa laseBabheli Genesis 11 wakhula waze wafinyelele ezulwini uverse 12 uyasitshela ukuthi sasinesikhulu kuphela kodwa sasisihle izinyoni nabantu kulomhlaba bonke babe benefita kulesihlahla so ngamanye amazwi kusahamba kahle yini pole ethusa inkosi uNebuchadnezzar wena uverse 13 uyasitshela ukuthi kwafika umlindi ongcwele noma i-message yathini verse 14 yathi gawula umuthi unqume amagatsha awo ngamanye amazwi lesihlahle sesikhule saze safinyelela ezulwini nabantu nezinyoni abathokozayo ngazo sizonqunywa kodwa masinqunywa verse 15 ngeke sinqunyele ukuqedwa ngeke sisuphulwe ngempande sizonqunywa kusale siqo kwenziwelani lokho na noma isiqo smile nanani uverse 16 yasitshela ukuze inhliziyo yakhe iguqulwe isiqu leso kuba inhliziyo yakhe ukuthi iguqulwe aphiwe inhliziyo yesilwane kudlule isikhathi esisikhombisa phezukwakhe ngamanye amazwi isiqu sesenziwe isenza samuntu akusiso nje isiqu sesihlahla kodwa kukhunywa ngomuntu ozothatha ingqondo yakhe aphiwe ingqondo yesilwane izathu salokho na uverse 17 yasitshela ukuba abaphilayo bazi ukuthi ophezu konke ubusa imbuso yabantu ayinike amthandayo amise phezukwayo phansi phakathi kwabantu ngamanye amazwi lesihlahla sizonqunywa ukuze udumo lukaNkulunkulu lwande yiyo ke lento ethusa inkosi uNebuchadnezzar ngoba uyazibona ephushweni ukuthi le nto engathi mayelana nami. Kodwa manje akaqonda ukuthi yini kahle kahle ezokwenzeka kumayelana nani ukuthi ngiphiwe ingqondo yesilwane. Ngamanye amazwi, khona indlela yokuthi sikhule, sicebe, sibe ngabantu abahle nabathandekayo nasemphakathini, kodwa silahlekelwe into ebalulekile, ukwazi uNkulunkulu njengoNkulunkulu. Njengoba noNebuchadnezzar wayesihlahla esihle, esikhulu esiphakeme, nabantu bebenefit emsebenzini yakhe emihle, kodwa engenalo ulwazi kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu unomusa. UNkulunkulu ulungile ukuba ihlahla ngasuphule nezimpande zazo. Athi masinqunywe ukuze sokwazi ukuphinda sikhule. U-Israyeli kowayebhalelwe lencwadi. UNebuchadnezzar wayengahlala mhlawumbe angaqondi iphupho. Kodwa u-Israyeli wayethi mayifunda la azibone ukuthi le ndaba ingabo. Ngoba mawufunda amahubo chapter 8 ihubo lika Asaph liyasitshela ukuthi uNkulunkulu Israyeli umbuka njengesihlahla, lisho njalo Asaph some 8 ukuthi isihlahla uNkulunkulu azuphula eGibhithe wayositshala kwenye indawo, kodwa esesinqunyiwe manje ngenxa yokuyiphakamisa. Ngamanye amazwi, le nto uNebuchadnezzar ayiphuphayo nento ezofezeka empilweni yakhe yile nto u-Israyeli ayiphilayo la eBhabhiloni. Ngani? Ngenxa yokuthi babengafuni ukulalela uNkulunkulu. Leli phupho ke liyisexwayiso kuNebuchadnezzar ukuthi likhulu liyeza lenyelela. Kodwa umbhalo wamaHebheru kwiTestamente elisha uthi okukhulu kunamaphupho nembono kungaphakathi kwethu. Something big and better than dreams and visions. Uthi uNkulunkulu usekhuluma ngathi manje ngendodana yakhe uJesu Kristu. Hayi ngamaphupho nembono. Ngamanye amazwi, mina nawe simele ukulalela uJesu Kristu. U-Israyeli akalalelanga uNkulunkulu, babukela phansi abaprofethi babaNkulunkulu. UNebuchadnezzar yena-ke ingabe uzolalela na azehlise phambi kaNkulunkulu uma ethola imibono? Kumele enze isinqumo. Ukuze enze isinqumo kumele athole incazelo yephupho. Verse 22, sembizile kuDaniel njengoba sibonile. Uma efika uDaniel uyamtshela-ke ngembaba ukuthi-ke Nkosi ephezulu, leli iphupho lesihlahla sibonile singawo uqobo. Uthi usudlondlobale waze wafinyelela phezulu, kodwa uza kunqunywa. Verse 25, uza kuxoshwa kubantu, inhlalo yakho ibe nezilwane zasendle, udle utshani njengesikabu. Ngamanye amazwi, uzoxoshwa phakathi kwabantu uphiliswa kwesilwane. Kanjalo nombuso wakho uzonqunywa. Bese uverse 26 egcineni uthini? Uthi lapho usufundile ukuthi izulu liyabusa, uyobeka usubuyisela. Ngamanye amazwi, ukunqumiwa kwakhe kunesifundo akumele asifunde uNebuchadnezzar ukuthi izulu, uNkulunkulu obusa ezulwini, ubusa ngaphezu kwayo yonke imibuso ekhona emhlabeni. Usethi kuDaniel eseqede kumi-interpretela iphupho, uverse 27, uthi-ke na owami umbono wena Nkosi ephezulu uNebuchadnezzar. Usethi ngalokho Nkosi, masamkeleke kuwe iseluleko sami. Uthi nqamula izono zakho ngokulunga, nobubi bakho ngokuba nomusa kwabampofu, mhlawumbe kungelulwa ukuthula kwakho. Hleze uma uphenduka, ubuyela uNkulunkulu uye kububi bakho, uNkulunkulu uyokwenzela umusa. UDaniel uyayiqonda le nto ukuthi isiprofetho, noma ngabe sikhuluma nge-future, kodwa isinqumo kumele senziwe manje. Isiprofetho noma ngabe sithi kuyokwenzeka, kodwa kumele senze isinqumo manje uma sizwe isiprofetho, uma sifuna uNkulunkulu angakhombisa ulwaka lakhe nokwahlulela kwakhe. Naka ukuthi uDaniel uthi uma inkosi lalela iphendukela kuNkulunkulu noma kungaba yinto ayenzayo le enhlizweni yakhe kodwa kuyobonakala ngezenzo ngoba uthi uma usuphendukile kobonakala ukuthi ubaphatha kanjani abantu embusweni wakho. Ngamanye amazwi umuntu othi wazana noNkulunkulu indlela yokuthi uzibone ukuthi ubaphatha kanjani abantu na. Uma uthi uyamazi uNkulunkulu asibone impatho kubantu ohlala nabo. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kwakho konke, uma uthi wazi uNkulunkulu, uthi uDaniel uyaphenduka ezonweni zakho, ngamanye amazwi umuntu owazi uNkulunkulu wenyanya ophila kwakhe ngoba lokho ukuphila esinakho sizalelwe esolweni esisiqhelelanisa noNkulunkulu. Uma ungakakunyanyi lokho ophila, kusayigugu kuwe, usakusebenzela, usafuna nokukudlondlobalisa. uNkulunkulu akamazi. Iyona ndlela esazi ngayo ukuthi uNkulunkulu siyamazi uma senyanya impilo yesono sikwazi nokuthanda abantu esiphilisana nabo. Kodwa kumele senze isinqumo ukuthi siyafuna na ukuthobela uNkulunkulu. Kubuke ngathi inkosi uNebukadnezar ayisenzanga kahle leso sinqumo. Ngoba siyabona ukuthi kulandela isiyalo emvakala lapho masibuke verse 29. Kwaphela inyanga eziyishumi nambili unyaka wonke uNebukadnezar ziyiphupha. Kodwa lutho ukuba enze isinqumo eso sizimpilo yakhe. Uthi ke lapha ku verse 29 emva kwezinyanga eziyishumi nambili wayesehamba endlini yamakhosi, in other words in his palace. Yakhumbula wayekuphi uDavid mzukwane ezobuka umfazi womuntu amkhanuka. Wayehamba phezulu naye palace endlini yamakhosi. Nangu-ke noNebukadnezar. Verse 3 uyasitshela ukuthi uhamba nje la uhambo yaqholosha. Uthi angithi yileli ibhabheli elikhulu engilakhe mina libe yindlu yobukhosi ngani ngezikhwepha zamandla ami. Libe udumo lobukhosi bukabani bami ngamanye amazwi. Umi la ubuka wonke umkhosi wakhe waseBhabhiloni uthi I have done it. Ngisebenzile konke lokhu ngokwami. Esabhizike sayincoma esayibongela. Uverse 31 uyasitshela ukuthi okukhulu kwenzeka. Inkosi yamakhosi engaphezu kombuso yonke yamamuka igunya eyayimnikelwe neyokubusa ngoba seyibona ukuthi uphakeme ngale ndlela ayibona ukuthi uphakeme ngayo. Uverse 2 uthi uyaxoshwa kubantu bonke emva kube sephucwe igunye. At the end of verse 32 uze wazi ukuthi isifundo kumele sifunde ophezu konke ubusa imbuso yabantu bonke ayinike labo abathandayo. Kwagcwaliseka isiprofeto. Ngamanye amazwi siyabona ukuthi noma exwayisiwe uNebukadnezar but akaze asithobe phambi kaNkulunkulu unyaka wonke. Waseyamthobisa kuNkulunkulu sanquma ihlahla. Njengoba u-Israyeli naye eselapha eBhabhiloni nje kuyihlahla esinqunyiwe. NoNebukadnezar naye njengoba esenqunyiwe kuyisifundo nakithi lokho. Ukuthi kumele sifunde ukuzehlisa nokuzithobisa phambi kaNkulunkulu uma singafuni ukuthotshiswa nokwehliswa kuye. Kumele silalele izimpawu nokukhuluma nezwi likaNkulunkulu, simlalele, simazise, sazise igunya lakhe analo phezu kwempilo zethu. Kodwa uNkulunkulu mayenza, wenza ngomusa. Ngoba noma esinquma ihlahla ngithe akasuphuli phansi. UNkulunkulu noma ahlulela unomusa. Noma esibuyisisa endleleni esilungisisa ukwenza ngomusa ngisho ezithenzi zakhe nabantu bakhe uNkulunkulu nomusa ngoba nakuNebukadnezar noma engalalelanga kunesethembiso sokuthi uma uphenduka inkosi uNebukadnezar uvuma ukuthi izulu liyabusa uyabuyisela ebukhosini bakho. Nangempela ke ukukhululwa kwaNebukadnezar kwenzeke. Uverse 34 yasitshela. Uthi kwathi ngasekugcineni kwezinsuku zakhe, uthi uNebukadnezar ngaphakamisa amehlo amezulwini, okuwuphawu lokuphenduka. Ngaphakamisa amehlo amezulwini, athi uDavide usizo lwami livela khona. Uthi kumqondo wami wasubuya, ngase ngimbonga ngaphezu konke, ngamdumisa, ngamthusa yena ohlezi phakade. Verse 36 usethi, ngaso leso sikhathi kwabuya umqondo wami nobukhosi bami nokucwebezela kwami kwabuyela kimi, kwaba ludumo lombuso wami. Base bemfunaka bomkhosi wakhe wasebekwa embusweni wakhe. Ekugcineni bukuthi kwase kwenzakalani, usethi nganezelwa ubukhulu obudlulileyo. Ngamanye amazwi, wayesebahlahla esingaphezu kwalesi ayise ekuqaleni, isihlahla esesazi uNkulunkulu, esesaba uNkulunkulu, esingasayikhandela udumo lwaso, kodwa usekhanda udumo lukaNkulunkulu. Nangokubhala kwalo bufakazi asibhalele bona chapter 4. Kuwuphawu-ke lokho nesikhumbuzo ukuthi uma sizithoba phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu izandla zakhe zivuliwe ukusamukela. Uma siyithoba phambi kwakhe uNkulunkulu uyasilungisisa, uyasibuyisisa. Ayisho ukuthi socela, kodwa sobuyisiswa ebudlelwaneni uNkulunkulu ayesidalela ukuthi sibonabo, sibe nabo naye. Ngakho-ke isimemo lesi senkosi uNebukadnezar siyamenywa mina nawe namhlanje ekuseni, ukuba sibone izimangaliso zikaNkulunkulu azenzile kwinkosi uNebukadnezar. Kwakuyisifiso sakhe lesi uNebukadnezar ukuthi onke amadolo emhlabeni wonke aguqe avume ukuthi inkosi uNkulunkulu uyabusa phezu kwembuso yonke yomhlaba. Ukuba inganekwane ngabe ngesicococo siyaphela, kodwa kusiyinganekwane le umlando. Yinto isaga lesi esenzeka ngempela uNkulunkulu ezibonakalisa amandla akhe. Kodwa kube sekuphelalana-ke ngoNebukadnezar, ngaqhubeka ufunda indaba kaDaniel, asingabe sezwa lutho ngaye. Now, sithini isifundo uma sifunda le ndaba kaDaniel chapter 4? What are we supposed to learn from this? Now, ngiyazika ukuthi khona phakathi kwethu esibethi njengoba sisalalele mhlawumbe ababhekene nezimo ezinzima, mhlawumbe uyayibuza ukuthi kungenzeka yini kube nami le nhlupheko engibhekene nayo, noma lokhu ugula engibhekene nakho, ingabe uNkulunkulu uyangiphanisha na? Noma mhlawumbe wena ezakho izinto zikuhambela kahle njengoNebukadnezar, mhlawumbe wena ucabanga ukuthi kungihambela kahle njengoba uNkulunkulu uyangithanda mina ngokukhethekile. Angixwayise-ke lapho ukuthi nazi iy'ndlela ey'mbili okungamelanga sicabange ukuthi lesi story sisifundisa ngakho. Masingacabangi okokuqala, masingaziboni ngokweqile empilweni kaNebukadnezar. Ngamanye amazwi, masingathi sifunde isitori sikaNebukadnezar bese siyibona thina ngokweqile phezu kwalokho uNkulunkulu afuna sikufunde. Masingacabangi ukuthi izehlo ezehlakalayo empilweni yethu zonke ziwumthelela noma ziwumphumela wokungalaleli noma kwesono. Because uma sicabanga kanjalo, kuzokwenza ukuthi kube nzima ukulalela abantu uma bezivulela iy'fuba. Ngoba sikhula kanjalo enkosini, sikhula ngokuxoxa nokuvulelana iy'fuba, sibonisane, sikhuthane. Bazothi abantu bekuvulela isifuba, uthule ujahe ukuthi nizokukhombisa ukuthi uyayideserva le nto ngoba vele wonile. Now can you imagine the hurt, the pain, umzalwane elile, ujahe ukuthi vele kufanele. And lento yenzeka ngoba singabantu siyathanda ukwazi izathu zayo yonke into eyenzakala emhlabeni, size seqe nangaphezu kwalokho uNkulunkulu asihambulele khona. Yiyo-ke into ezokwenza ukuthi sizibone ngaphezulu kwi-story sikaNebukadnezar, siyibone thina. But lesi sigameko isigameko esithile esenzeka esemlandweni uNkulunkulu afisa ukuba sifunde isifundo kuso hayi ukuthi sizibone thina kuzo. Okwesibili, kungenzeki ukuba ke sicabanga ukuthi ukubusa nokunethezeka nokuchichima kwezinto zethu lokho kufakazela ukuthi uNkulunkulu ubuso bakhe bunakithi. It's not always the case. Siyazi masifunda iBhayibheli, siyazi masifunda umlando nokwazi abantu nathi na our own experiences ukuthi baningi abantu abesaba uNkulunkulu asebekabhekana nenhlupheko enzima. Kanjalo baningi abantu abangamazi uNkulunkulu nabamangesabi uNkulunkulu njengoNebuchadnezzar ababusayo benethezeke ngokweso lasemhlabeni. Ngamanye amazwi, akusho ukuthi abantu uma bebusa ubuso bukaNkulunkulu buphezu kwayo noma bakhansele noma ifeva kaNkulunkulu, akusho njalo. And we can't now size kuDaniel chapter 4 bese sithi nje uNkulunkulu wambuyisela uDaniel uNebuchadnezzar nami uzongiphakamisa mcebe. That is not the point of the story. What is the point then? Yini okumele sifunde kule ndaba? Well, umubu kuverse 17, uverse 25, no 26, no 32. Uzobona into egcizelelwayo ukuthi uNkulunkulu ungumbusi phezu kwayo yonke imibuso yomhlaba. Nguye yedwa onegunya lokunquma ukuthi ubani obusayo. Nokuthi futhi uNkulunkulu uyabathobisa abangalazi nabangahloniphi igunya lakhe. Ngamanye amazwi, the lesson for you and I kule ndaba ukuthi kumele sisithobe phambi kaNkulunkulu, intobelo. uNkulunkulu yena uNkulunkulu obusa ngaphezu kwayo yonke imibuso yasemhlabeni. Uyena osibeke emagunyeni, ngabe makhulu noma mancane. Ngabe uyi-CEO emsebenzini, noma ubaba ekhaya, noma umama ekhaya, noma uthisha eklasini, lonke igunya onalo empilweni yakho uNkulunkulu okubeke kulelo gunya. And uNkulunkulu ulindele ukuthi ubuse noma usebenze kule ndawo akubeke kuyo ngendlela ekhombisa ukuthi uyalesaba igunya elingaphezu kwakho likaNkulunkulu. Noma likhulu, noma lingakanani. Kumele sisithobe phansi kaNkulu. In fact, iyona nto leyo uNkulunkulu asidalele yona. Adam noEva mafunda Genesis 2, uyabadala uthi indalo yakhe inhle, uthi kuhle, kuhle konke. Wasedala umuntu wababeka phezu kwendalo yakhe enhle, wathi busana inthokoze ngcwalisa umhlaba. Wabanika igunya lokuthi babuse, bebuswa uNkulunkulu. Yonakala ke indaba Genesis 3. Sebebuswa, bebuswa uSathane, uNkulunkulu engasanakile. Nami nawe sazalelwa kulolozalo lokungafuni ukulalela uNkulunkulu. Kodwa iyona nto lo uNkulunkulu asidalele yona. Iyona nto esiyibolayo nasekupheleni kwesikhathi, kwisambulo, ukuthi uNkulunkulu uyobusa emhlabeni omusha nezulu elisha. EnguNkulunkulu abantu bengabantu bakhe. Bethokoza naye, bebusa naye, bejabula naye, kodwa bazisa igunya lakhe nalo phezu kwempilo zabo. Awufuni yini wena manje ukuthi uNkulunkulu uma ebheka umsebenzi owenzayo la kubeke khona athi uNkulunkulu kuhle, njengoba yesho edala izinto zonke. Ethi uma ebheka, ubheka iy'ncwadi zakho ufunda, athi uNkulunkulu wazi wafunda kahle. Ethi uma ebheka usemsebenzini usebenza, athi wazi wathembeka. Ethi uma ebheka ushumayela noma wenzani, athi uNkulunkulu waze wenza kahle, kuhle. Hayi ngoba wenza kahle kunabanye, ukuziphakamisa lo, kodwa ngoba usebenza ngokuzikhandla nokuthanda izinto uNkulunkulu aziphe lona ukuze kubonakaliswe kuwe ubuhle bezinto zonke uNkulunkulu anazo. Awufisi uNkulunkulu athi kuwe ngalela langa lokugcina lowahlulela, athi wenze kahle nceku enhle nethembekileyo. Mazalwane, uma sifuna ukuzwa lamagama, we need to realize ukuthi asikwazi ukwenza lokhu ngaphandle kosizo lukaNkulunkulu. Siyamdinga uNkulunkulu. Sindinge kuseni sivuka, sindinge emini sihamba, ebusuku sesiyolala, nangakusasa sesivuka. Ukuba yonke into nasendaweni lasibeke khona, siphile, sibuse, sisebenze ngokuyikhandla ukuze udumo lwakhe lwande. Asidingi nje inkosi efana noNebuchadnezzar noma namakhosi akwa-Israel alidela abantwana bakaNkulunkulu eGibhithe. Asidingi inkosi ezositshela kuphela ukuthi senze nje, noma inkosi ezosifundisa kuphela ukuthi senze, kodwa sidinga inkosi ezosikhombisa ukuthi uNkulunkulu wesatshwa kanje. And that is the good news of the gospel. Yizona indaba ezinhle zevangeli ukuthi uNkulunkulu sehlile wathabatha isimo somuntu ukuze kungabe ukuthi uyasitshela, uyasifundisa, kodwa uyasikhombisa ngenkambo yakhe. Inkambo kaJesu Kristu iyisibonelo kimi nawe ukuthi uthotshelwa kanjani uNkulunkulu. Uthi uJesu ngolwesine olubuhlungu akhashelwa ngabo, uthi kubafundi bakhe, uthi nginika umyalo omusha. Nginika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu nami nginithandile. Ngamanye amazwi, yenzani lokhu enibone mina ngikwenza, kwenzeni nani kwabanye. Ngiyinkosi elida ngezenzo. Abathi mabemlandela ngempela, njengomphostoli uPawulu athi, na nomphostoli uPawulu usho njalo naye ukuthi, as I do, nani yenzani. As I follow Christ, you follow me. This is the good news of the gospel. Uthi uNkulunkulu akasibukeli phansi, ewuNkulunkulu ophezulu, kodwa uyazehlisa, akafani noNebuchadnezzar. Akasiyo inkosi ebukelana phansi, wehla wawumuntu ebantwini. Ubukhosi bakhe akufani nobukaNebuchadnezzar, akusibo bobukhazikhazi. Ngoba uJesu Kristu ufika emhlabeni, uNebuchadnezzar wayewumuntu kazana, kodwa uJesu Kristu wayeuNkulunkulu uqobo. UNebuchadnezzar wayeyindoda enamaphutha nesono efana nami nawe, kodwa uJesu Kristu wayengenacala, wayemsulwa. UNebuchadnezzar wayengenabele nokuhawukela, wayebulala kwasani ngesikhathi athanda ngaso, kodwa uJesu Kristu wayegcwele umusa nothando nobubele. UNebuchadnezzar wayephakamisa, kodwa uJesu Kristu wazehlisa kwaze kwaba sekufeni. Nebuchadnezzar wayefuna ubukhosi, efuna ukukhonzwa nokubongwa, kodwa uJesu Kristu wazenza waba isikhonzi, kuyena okhonzayo nobongayo. Kwathi ke ekupheleni kwendaba, uNebuchadnezzar wasethotshiswa ngoba wasiphakamisa, kodwa inkosi uJesu Kristu yaphakanyiswa ngoba yena wasithobisa. Ngakho bazalwane, ukukhula ekuthobekeni noma ukuba sahlule sinqobe i-pride, sikhula ngokuthi sibuke, samukele, sifunde, silingise uJesu Kristu indlela aphila ngayo. That is how you and I will grow in righteousness and godliness. Sithi masibuke iy'fundiso zakhe, sizamukele, siphenduke, sibuyele uNkulunkulu ngokulalela izwi likaJesu Kristu. Sifane noJohn uMbhapathizi athi, Nkosi makhule wena, nginciphe mina. Sincipha ngokubuka uJesu, simbuke namuhla, simbuke kusasa, singasho okunye namuhla ngesonto, siphile okunye kusasa, kodwa silokhu sivuselela ngoba siyakhohlwa, siyakhathala, side sifunde incwadi, sifunde incwadi engcwele, ukuvuselela ukubona kwethu kabusha kombuso kaJesu Kristu ophilayo. Nakumkhuleko wami ekuseni, bazalwane, sengivala ukuthi singakhula ekuboneni uNkulunkulu kuJesu Kristu, ubuhle bakhe nenkazimulo yakhe, ukuze sinciphe ekuziphakamiseni nasekuyiboneni ukuthi singcono kunabanye, ukuze sikwazi ukubusa ngendlela uNkulunkulu afisa ukuba sibuse ngayo kulamagunya asibeke kuwo. Let me pray for us. Nkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho liyaphila. Sifiso sethu sinye sesizwile Nkulunkulu wethu ongcwele ukhuluma kithi, ukuba ngathi ungasipha amehlo okuyihlolisisa, sibone la senokuziphakamisa khona. Sithi mase sibonile uNkulunkulu wethu ongcwele inhliziyo yethu ingasivumeli ukuba siqhubeke kodwa sibe neconviction uNkulunkulu wethu ongcwele and the desire yokuphenduka sibuyele kuwe ukuze siguqulwe ingqondo yethu yenziwe ibe yintsha ngokuqonda izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele sikwazi ukuhamba ngokuthobela phambi kwakho sazisa igunya lakho nalo phezu kwempilo yethu nangaphezu kwayo yonke imbuso ekhona emhlabeni udunyiswe ubajazwe enhliziyweni yethu kuze kube phakade naphakade. Amen.